ingane yakho ike yakhula yashiya ikhaya ubudlane bakho nayo beyaguquka awubusaba ngumzala njengoba kwejwayelekile manje kumele kube kanjani ingane nekhethi ukubuya ekhaya esindala kulolu hlelo lezomndeni sizoletha amaphuza aphathekayo obukusiza hlala ungasuki kwayintokozo ukubingelela ezomndeni uhlelo lethezelweke iphathekayo ngaba ka focus on the family. Sike sabuzeluleke indodana esikhulile ebuyele ekhaya. Umzali uthe, singaba ngumzali kanjani wengane endala kube kunezinye isencane ekhaya zimbili. Zintathe zizonke izingane zethu. Umfana nentombazane sise high school nendodana ke lesiphakathi kweminyaka o 20 kuyaphezulu. Lo mdala izindaba zimhambelanga kahle ukuyobheka impilo. Osukumphoqa buye ekhaya kwesikhashana. Siyabona semdala futhi kumele simlawule ngokwehlukile ngokwemthetho nokho sisabela umthelo ongenzeka kulabo abancane. Zikhona iluleko engangipha zona. Uma uthi indodana yakho mdala uhlele ukubuyela ekhaya, ubudlane benu komele bucangcathwe busha andlela nathizeni. Nakuba wena nowa kwakho nesengibaba nomama kuye futhi nimthanda ngokunakekela okukhulu. Manje usemdala andudinga ukuhlonishwa aphathe kanjalo futhi. Awusekho emsebenzi nokumkhulisa. Sewuqedile ngalo msebenzi. Nakube uyohlala njalo ingane yakho, ikhaza lakho seliguqukile kubeni ngomqaphile kodwa usungumeluleki ne-mentor. Nakube lokhu kuchaza ukuthi ngasana kuthobela imithetho ethile la ekhaya, qha nakanye. Ongenani okwamanje enkashana esesophahleni lwakho. Kodwa kusuka manje kumele ungabheki lutho kuye obungelibheki umuntu eniphila naye. Imithetho isemqoka nxa abantu bendawonye. Kulesigaba ayisekho lokubumba undodana wakho ngokuziphatha. Kunalokho ukuba inenze niphilisane naye nonke la ekhaya. Uma wena nomfana wakho osengaphezu kwa 20 niphilisana kahle ekhaya. Kuzomela kucace ukuthi ikupho oqondene nobani, ikupho okabani kanjalo kanjalo. Kuzomela ufunde nangezinto ongakwazi ukuzilawula nezinto ongeke ukwazi ukuzilawula. Mhlambe kumele wazi akumele uqhoqhobale ukuziphatha komuntu osemdala. Akusekho ukuthi dodana ngeke ngivumele uphuze noma ubheme. Ngolunye uhlangothi usengakhetha ukwenza ikhaya lakho lingabe isidleke sogwayi. Umuzi wakho phela lo uqonde nawe ngqo nenqomo ngezakho nazo. Inqobo lapha ingokuveza ilungelo lakho lobunikazi nokudedisa ichaos kuye nokuvela amalunga amanye omndeni la ekhaya. Kumele wonke umuntu aphile la ekhaya ngomthetho wokugcina ikhaya lihlanzekile. Futhi uma kwakuvela ukuthi indoda nomdala nawe uzoba nechaza ngezeyimali la ekhaya, ungavumi igcine ngasakwenzi lokho. Yenza isivumelwano ngisho ungasibhala phansi. Uma undodana wakho esekhule engayithobela emthetho, ukhululekile ukuyocinga enye indawo yokuhlala amayihlo omthetho wakho la ekhaya. Ngakube lokhu kuyoba nomthelela ongemuhle kuma teenager akho amabili, asibonike ukuthi kungani kumele kube njalo. Ukhiyelana, ukuhlonisa phakathi kwabancane nabadala. Ngokwempilo entsha la ekhaya, ungabachazela kungani imthetho ingafani ncimishi nomfabo semdala. Khona lapho ubatshela ukuba isikhathi siyashoshela la khona kuzomela babheka nomthwalo okuyiphatha ofanelekile kwabakufundiswayo. Njengama teenager kumele babe besondela ekuyiphathe nokuhle ngokwabo. Asingabazi ukuthi sewuthole ukuthi teenager ayilula njengalowo semdala. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwe hlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.